Mason. Tano nane, yo, tulikam na dream ya kutoka kwa block. Yani to get rich, to mock and shot. Nikilala macha maisha yangu kwa mikono ya God. Madem kumbuke when I'm gone, muendele kuplay our songs. Eze na Emre do what's strong. Tulikam na dream ya kutoka kwa block. Yani to get rich, to mock and shot. Nikilala macha maisha yangu kwa mikono ya God. Adem kumbuke when I'm gone, muendele kuplay our songs. Eje na Emre do what's strong. Misa senali babwatch niki pull up na ki rifle. So sati na then tuna fumble. Watu wao wanachiki community kama ma idol. Wanatupenda juu tunaenda viral. Nilikuwa kwa mood mbaya nika seti kishash. Nika kwa idol. Kwa ground mambo ni nare. Maboy wanafua reform. Lakini wata reform maja na shajwe ganji toka na ndomo. Niko safe niko fit is zone. Bazi nisho venye when I'm wrong. Kama ni chambogi I'm sure niko na watu strong. Hizi streets natako kwa mpole man. Yo ama utapangwa. Bresh yako siki na magun. Huko east ama tamangwa. Pereka huko kitani. Tajali hautalambwa. Mkono zime try to beset and try. Hata ganda. Tulikam na dream ya kutoka kwa block. Yani to get rich, to mock and shot. Nikilala macha maisha yangu kwa mikono ya God. Adem kumbuke when I'm gone, muendele kuplay our songs. Eje na Emre do what's strong. Tulikam na dream ya kutoka kwa block. Yani to get rich, to mock and shot. Nikilala macha maisha yangu kwa mikono ya God. Adem kumbuke when I'm gone, muendele kuplay our songs. Eje na Emre do what's strong.
Na mina daizo ma trophy. Na kaunan o ma ganji man. Mina daikuwa na profit. That's why mi kuwa kwa off. His men in black to me rock my koti. Lately me trust my naughty. Maisha yangu na cheers a godi. Flow ni yake ya majabu na he beat ni choppy. B-boy si set my trend na si set my subject na nime come nime rock my blue farm. Chini ni red carpet. My fan one piece talent. Adi de wata blow your trumpet. Shash iko choo kwa chalice. Mina chikil close your curtain. Na missy day my ops. Wajwe villain draw your pattern. Ukudeli si run my ops na unazidhani ni suckers. Brooklyn boys uleta fracas. Kama ni drill, close your chapter.
Tulikam na dream ya kutoka kwa block. Yani to get rich, to mock and shot. Nikilala macha maisha yangu kwa mikono ya God. Adem kumbuke when I'm gone, muendele kuplay our songs. Eje na Emre do what's strong. Tulikam na dream ya kutoka kwa block. Yani to get rich, to mock and shot. Nikilala macha maisha yangu kwa mikono ya God. Adem kumbuke when I'm gone, muendele kuplay our songs. Eje na Emre do what's strong.